two, five, seven.
You already know.
Leo Nitalewa.
Kuzama.
Leo Nitalewa.
Tuzama.
Calm down.
Tuzama.
Calm down.
Aiba.
Calm down.
Tuzama.
Leo Nitalewa.
Leo hakuna matata, hakuna matata. Location tukutane Ibiza leo hakuna mipaka. Hey, move away the captain, see ya ninga kana omi kaze kunde kura. Daba ngumu swaika like pamadon dada kamgiye tuje bango next time tukiwonana.
Uyu mukobwa arinze kugusaba cash, mani mwereke ukuri fresh. Utamuhaye now, she don't care. Abandi abahamba gumugumu za Benz. Big talk in a deep place. Mani nga dadi nyo mani gang. Ushi ma jendi legend. Saigon Jin my name.
Gafize nga tizito kara saburamba. Kakina sayabani gaba sabi namba. Season kazi kina nga kakari kwanda. Wajiji yo kata hakabesha kumusaga.
Leo Nitalewa.
Calm down.
Tuzama.
Leo Nitalewa.
Calm down.
Leo Nitalewa.
Calm down.
Tuzama.
Sheri wanje gahunda yahaye. Ati muvyambo nacho namuriye. Twedukina nkizo mu mafilme tubikora na rhythm. I'm the god wumve. Umva delays do like this. Ariko ndo gakavye mu gaze turi ku isi. Just pull up mu kabanga. Ni kimya low key si viri bwana.
Yeba na. Huku kuna vibe no shida. Kuna watoto zori na matai. Ongeza chocha tequila. Kona. Then call me kingi ready Maradona. Katoto kani kosha. Fundi akia nani anajua adiana josha.
Fusu. Yeba na vibe.
Leo Nitalewa. Leo Nitalewa. Leo Nitalewa.
Tuzama.
Leo Nitalewa. Leo Nitalewa. Leo Nitalewa.
Tuzama.
Calm down.
Tuzama.
Calm down.